mu mazina yanje kandi yombi abandi ku kazi cyangwa mu rugo apfa kuba yizeye kwa onda agera profile zose zashyiraho ifoto yanjye na wankoraho amfuhira kubi amateka yacu twembe simare mare cyane icyo mibi bintu bigahoraho
Sinabona icyo namuha.